Okokuqala sithanda ukuthi simbonge kakhulu uNkulunkulu ukuthi ahlanganise ngalendlela esihlangana ngayo nakulolu suku lwanamhlanje.
At the outset, we wish to thank God who allows us to come together on this day.
Noma sihlangana kanje sizwana ngokukholwa ukuthi ukhona lapho naloyo ukhona la ekhona. Kodwa kumnandi ukuthi ke nokho la sikhona sikwazi ukuthi sihlangane ngezwi likaNkulunkulu.
Even if we meet in this way and maybe with the eye of faith we see people where they are gathered in their different places, but even so we thank the Lord for the privilege of meeting around his word.
Ngicela ukuthi ngisho eqaleni nje ukuthi le ndlela esenza ngayo siyayibonga kodwa nokho ayijwayeleki.
Let me say that yes, the way in which we gather, we are thankful to a degree that we may enter, but as yet we are still concerned about it.
Inhlanganyelo yabazalwane iyona imqoka noJesu noNkulunkulu asho ngayo ukuthi ningadebeseli ningakubukeli phansi ukuhlangana ngoba ukuhlangana lanithola khona amandla omunye uza nalokho omunye uza nofakazi omunye uyathandaza kuningi enikhulisana ngakho kulomzimba kaKristu nisemzimbeni hayi umzimba omunye le ikhanda lele ingalwe le okunye kule.
Because it is indeed a necessity, and the word of God urges us that we shouldn't leave the gathering of the congregation, of the brethren, because in gathering we encourage, we assist, and we support each other, one coming perhaps with a word of a testimony, another maybe with a prayer, and where we are physically together, there is a special blessing on it. Not that the head is in one place, another limb in another place, separate from each other, but that we are all united as one body in the Lord.
Ngakho ke le khoneni lakho kulona mawuthandaza uthandazele lesi simo. Nkosi siyakhuleka ukuthi ngelinye ilanga sikwazi ukuhlangana njengomzimba munye kaKristu.
So in that corner where you find yourself, don't forget to pray and intercede that the Lord would make it possible one day that we are able to gather again.
Acela ngicela sithandaze.
Let us pray.
Baba sezulwini siyabonga ukuhlanganisa kanjena.
Heavenly Father, we do thank you that you allow us to meet like this.
Nalolu Nkosi lusengusuku lwakho.
And even this we acknowledge is your day.
Nalesi sikhathi kuseyisikhathi sakho.
This time belongs to you.
Sizinikela kuwena Nkosi siyacela ukuthi ube kanye nathi. Kulokhu kuhlangana esikhala ngakho Nkosi ukuthi akujwayeleki.
We commit ourselves to you, Lord, even if we gather in a way which is very unusual and we cannot get used to it.
Sibusise Nkosi bakanye nathi ube khona kule nkonzo sihlukene ngeindawo esikuzona kodwa Nkosi ngumoya wakho ongcwele hlala nathi.
Be with us, Lord, that even through your working, even though we might be in different various places, but before we, that we can be before you, gathered around your word, to be blessed by you.
Siyabonga Nkosi ukuthi noma sikulesi simo kodwa sinalo izwi lakho.
Thank you that even if we are in this situation, we have your word.
Siyacela Nkosi ukuba usibusisele lona ezinhlizweni zethu.
So we pray that you would bless it to us indeed. We ask it in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Sizo funda izwi esilthola lapha encwadini ngokaluka isahluko ngeseshumi nantathu kusukela endimeni yeshumi neshiyagalombili.
We will turn to the word of the Lord in Luke chapter 13 from verse 18.
Lapha sifunda sizofunda ngokusebenza kaJesu esahamba lapha emhlabeni.
Here we will read of the working of Jesus while he walked this earth.
Wayeqonda kahle ukuthi isikhathi sakhe sincane sifushane.
He knew very well that his time was short and restricted.
Ngakho esebenza ngokobuntu kube ngathi wayesebenza overtime.
And therefore he worked, and human words we can express it, he worked overtime.
Ezinye indawo ayesebenza kuzona kwakumele ahambe amabanga amade ehamba ngezinyawo.
At times he needed to walk long distances, walking on foot.
Esefikile akudinga ukuthi aye khona nampa abantu bamlindile.
And when he maybe got to a certain place, the people were already expectantly waiting for him, and he needed to work.
And
the crowds which he addressed were of different kinds.
Kukhona abantu abanolwazi ngalokho akhuluma ngakho okuthiwa imbhalo.
There were those who were very intimate with what he addressed and even the scriptures as such. Others did not grasp and understand and queried what he was all referring to and speaking about. But he strove to bring his message across to be able to be heard by the listeners. And the portion that we will read is even adding to that of which he spoke and did.
Encwadini ngokalokhu isahluko seshumi nantathu siqala endimeni yeshumi nesishiyagalombili 18.
So we read our portion out of Luke chapter 13 from verse 18.
Wayesethi, umbuso kaNkulunkulu ufana nani na? Ngiyakufanisa nani na?
Then Jesus asked, what is the kingdom of God like? What shall I compare it to?
Ufana nenhlamvu yesinapha ayithatha umuntu wayehlwanyela insimini yakhe yamila yaba ngumuthi izinyonzi ezulu zaze zakhela emagatsheni awo.
It is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds of the air perched in its branches.
Wabuye wathi, umbuso kaNkulunkulu ngiyawufanisa nani na? Ufana nemvubela ethathu wesifazane wayifaka emaqomeni amathathu empuphu kwaze kwabila konke.
Again he asked, what shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough.
Wayesedlula wahamba imizi ngemizi imizana nemizana efundisa eqonde Jerusalem.
Then Jesus went through the towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem.
Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na?
Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved?
Wathi kubo, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane. ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke.
He said to them, make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to.
Nga umnini indlu esukumile wavala eminyango, niqala ukuma ngaphandle, ningqongqothe eminyango nethi Nkosi sivulele, uyakuphendula athi anginazi lapho nivela khona.
Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, sir, open the door for us. But he will answer, I do not know you or where you come from.
Lapho ke niyakuqala ukuthi sasidla siphuza phambi kwakho wawufundisa emgoqweni yakithi.
Then you will say, we ate and drank with you and you taught in our streets.
Athi ke ngithi kini anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi.
But he will reply, I do not know you or where you come from. Depart from me, all you evildoers.
Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Nxa senibona u-Abrahama no-Isaka noJakobe nabaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kepha nina nikhishwele ngaphandle.
There will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abram, Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves thrown out.
Baya kufika bevele empumalanga, nasentshonalanga, nasenyakatho, naseningizimu, bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu.
People will come from the east and the west and north and south and will take their places at the feast in the kingdom of God.
Bekani, bakhona bokugcina abayokuba ngabokuqala. Bakhona bokuqala abayokuba ngabokugcina.
Indeed, there are those who are last who will be first, and first who will be last.
Asigcine khona lapho.
Let us read thus far.
Mawifunda le ndaba iyanyakazisa inhliziyo.
This portion shakes the heart.
Uma wezwisisa kahle le ndaba iyakuthuthumelisa, icabangisise, kufika umkhuleko enhlizweni. Nkosi, hlala nami, Nkosi, mawungangedluli.
If you think about it, your heart trembles and a prayer just rises up, Lord, do not pass me by. Lord, abide, stay with me.
Bheka bakhona abokuqala abayoba ngabokugcina, abokugcina babe ngabokuqala.
There will be the first who will be last then, and the last who will be first then.
Indlela yokholwa akumele ukuba sihambe noma kanjani.
The Christian walk should not be walked any old how.
Awukwazi ukuba senkosini uyitshela ukuthi wazi konke. Awufuni ukusizwa. Uyibona wazi konke, ubona uphelele, ubona nakho konke. Zimpawu zokulahleka lezo.
You know the Lord cannot claim that you know all. You do not need any help anymore. You need no assistance on your way. Those are bad, bad marks on you.
UJesu ukhuluma lapha efanekisa ezama ukubakhanyisela laba bantu indaba yombuso wezulu.
Jesus was trying to explain to them, to enlighten them pertaining the kingdom of God.
Umexoxa nabo ngezulu uzokhuluma kanjani ngento abazoyizwa ngoba bethulela khona ngezulu. Izulu likude le nabo bazozwa kanjani, bazoyiqonda kanjani le ndaba.
How was he to place before them and to show them, explain to them the essence and reality of the kingdom of God, of heaven, which was far from them, difficult to grasp.
Zimnandi indaba zevangeli, limnandi ivangeli lenkosi yethu Jesu Christu.
How wonderful are the tidings of the gospel, the tidings of our Lord Jesus Christ.
Simanga uJesu indlela achaza ngayo lo qondayo uzwa kahle nalono ongaqondo ongazilutho athole naye ukuzwa ngendlela yakhe uma sesebenzise izinto ezilula imfanekise engaqondwa noma ubani.
And that a person perceives the gospel message, even though maybe he is not learned, but the simple truths are revealed to him and suddenly are a light and dawn upon him.
Abalandise ngento, abazoyazi, abazoyibona, abazoyiqonda, adwebe isithombe. Nengane ncane ngeke ihluleke ithi ngizwile lento ngibonile lento.
Using parables to portray in parables the very essence and understanding, even for a child to grasp and understand the way of the gospel that Jesus brings us.
Umbuso wezulu uyakufaniswa nani na? Behluphekile uJesu. Ngizobachazela kanjani? Bazoyiqonda kanjani lento na?
How were they to grasp and understand the kingdom of God? And Jesus had this load and this burden, how he could bring the message across to them.
Sekhuluma ngomfanekiso ngembewu.
Now he uses the illustration of a seed, just a seed of a mustard tree.
A
very small seed, very insignificant perhaps. So small you could just walk over it. You wouldn't even notice that something has happened. So insignificant.
Kodwa mawuthatha le mbewu edelelekile yalolu uhlobo lomuthi ihlanganise nomhlabathi bese kumila isihlahla nobungako balesi sihlahla abusitheki bona noma ubani.
And that this small seed, once being sown in the ground, it sprouts up, it becomes a great tree, which cannot be hidden.
Se umkhulu lo muthi, kuthiwa inyoni zezulu ezizinhlobonhlobo, ziyafika, kubeyilona lo ithola ikhaya, ihlalela, ihlalela, ihlalela phaya.
Once it's grown into a tree, then even the birds of the air should find places to sit on, to rest, each one in its place, the place for them all. What is the implication of this to us children of God? The gospel of our Lord Jesus might seem very insignificant and maybe despised, thinking maybe this is of no value. But take the seed and mix it in the soil and see the result.
Umphumela wevangeli noma abantu bengawudelela noma lingabukeleka phansi kodwa kusobala ekugcineni ihlahla esikhulu zonke inyoni zezulu zithola ikhaya zithola ukuba zizohlala zithola ukunethezeka kusekhaya la kulento ebibukeka phansi ebukeleka phansi inganakekile ingafuna umuntu.
This small seed, insignificant, perhaps despised, but once it grows into a tree where all kinds of birds can come and perch and rest, find a place to be in, at find a home to rest.
Singayibuza umbuzo nje bazalwane, ulapho khona, ivangeli owalthola ivangelo nalo lingakanani siziyahlala inyoni na siziyathola ukukhuseleka seyithola ikhaya buza ukukholwa kwakho ukuthi kunjani kunhloboni.
What kind of gospel did you accept? What kind of gospel is active in your life? Has it become a place for the birds to perch, a place to find a place of rest, a haven?
Uma kufinyelela ivangeli ngeke ungaqondi, ngeke ungabone ukuthi lo muntu kukhona ahlangana nakho, kukhona akutholayo, khona okukhona kuwe, okukhona kuye mangabe ehlangene nevangeli enkosi yethu Jesu Christu.
If a person meets with the gospel, it will be obvious, it cannot be hidden. It will be evident in every life if it is the gospel of Jesus.
Kukhona izinto ezithanda ukusondela, kukhona abantu abathanda ukuncika, kukhona abantu abathanda ukuba basondele eduze, bayabona ukuthi ikhaya leliyana, indawo leyana la singaphumula khona emva kokubantasata asusuku lonke, ikhaya leliyana esingahlala khona.
It is a place of attraction, a place where people will tend and want to lean to, a place where it is a home, a habitat, where they find something which they don't find elsewhere. Not a tree full of thorns. Not people being scratched by staying there.
Abantu mabeseduze kwakho abathola ukuphila ubaphatha kanzima. Hayi khona kuzona ithele ezinhle eziqhamuka evangelini lenkosi yethu Jesu Christu.
Not people getting close to you and becoming pained and hurt. No, that is not the gospel where people are supposed to find rest and a haven.
Abesefanisa izulu. Nemvubelo ayithatha umuntu ayithatha wesifazane enhlameni encane enhlameni ufaka imvubelo encane nje kancane 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 khule khukhumale yande lento kusizakala abantu abaningi.
And then he compares the kingdom to a little yeast that penetrates when it is mixed into the dough, it penetrates, it works into the dough and produces this penetration.
Nansi inkonzo kaJesu, nanku umbiko kaJesu, nakha khuluma nabantu ebachazela indaba zombuso kaNkulunkulu.
Here is Jesus trying to bringing the gospel, the presenting the kingdom to the people.
Nangu Jesu zama ubakhanyisela kahle ukuba bayiqonde kahle lento. Liyini ivangeli? Uyini umbuso kaNkulunkulu? Kungenwa kanjani? Kufinyelelwa kanjani kuona?
Jesus trying to explain to them the reality of the kingdom of God, how it is at work and how it reaches mankind.
Umbuso kaJesu kumbuso kaNkulunkulu khulunywa ngekhaya laphakade.
The kingdom of Jesus is the kingdom of God, it's the eternal home.
Abantu babehlele bumnyameni bengazilutho bengaqondi lutho lwangale ngomusa wakhe uJesu. UNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu Kristu ukuba yona izoba ukukhanya ikhanyisela abantu abasebumnyameni.
Those that were sitting in darkness, dwelling in darkness, not having an idea of what is to come. Now Jesus comes with the dawning of his light, bringing and explaining to them with words to enlighten them about this wonderful kingdom.
UJesu uzobakhanyisela ukuba abantu bashintshe indlela zabo, bangabe sahamba ngendlela zakudala, kodwa manje bahambe nangokwezifundiso zakhe ezizobaholela kulizulu leli abachazela ngalo.
Yes, Jesus coming to people who are lost and bringing them this gospel which will be life-giving, which will change them from the old life, that they won't continue anymore, but live a new life, being part of the and being taken up in this kingdom.
Nesingathi abantu abangazilutho nabayizingane lifinyelele ivangeli akekho ngathi mina bengazi mina bengabonanga mina bengezwanga.
This should encourage you, whoever you are, that people have come into this kingdom, that old and young alike are now having a portion in this kingdom, and no one is excluded. Everyone can come. It is theirs if they come to this kingdom.
Ngingabuya nakusasa, ngingahlala nasebusuku, ngoba kumnandi ukuba kulesi hlahla, kumnandi ukuba sevangelini.
So we who are part of this kingdom ought to be a haven for people, that we should be not a tree full of thorns, causing pain and hurt in others who draw near. But everyone should experience this as a kingdom to which they and each one can belong and be made whole.
Kuthikise njalo uJesu echazela abantu ebachazela ngombuso kaNkulunkulu. Kuqhamuka nansi indoda iqhamuka nombuzo. Engifuna silifunde leli verse, iverse lamashumi amabili nantathu 23.
And while still in the process of trying to present to people and explain the truth about the kingdom of God to the people, here someone comes with a question as we read in verse 23.
Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na?
Someone said to him, Lord, are only a few going to be saved?
Cabanga phakathi nentshumayelo uJesu ebhize ebachazela ngokuthi umbuso wasezulwini unhloboni unjani. Phakathi nenkulumo sekuqhamuka nanku umbuzo oqhamuka, ngizothi endodeni imbethize.
So while Jesus was trying to explain to them about his kingdom, trying to bring them the understanding, here a question arises from someone, this man suddenly asking.
Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na?
Lord, will only a few be saved?
Kumele ukuthi umuntu acabange uqondene lo mbuzo. Lo muntu obuzayo ubuza ngoba ebuza ngempela. Noma ngandlela thile ufuna ukumbamba ndlela ngandlela thize, noma umcuphile ngandlela thize, umbuzo onjani lo nobuzwa uJesu ngalesi sikhathi ngalendlela na?
And we can consider, why did this man ask this question? Is it because he is in earnest about it? Is he trying to floor the Lord? What is his intention in presenting this question at this time?
Ufuna ukutholani kuJesu? Noma ufuna ukuthi uJesu ashintshe isihloko sakhe, ashintshe indaba yakhe abekhuluma ngayo, anake lo mbuzo wakhe. Buka indlela lo mbuzo oqhamuke ngayo nje phakathi nendawo, phakathi esikhaleni.
What is his intention? Is he maybe trying to floor the Lord? Is he trying to bring in a deviation from that which the Lord was attending to?
Kodwa ke sibheke ukuhlakanipha kwinkosi yethu Jesu ukubuka indlela aphendula ngayo akaphendulo akubuzwayo kodwa uphendula ngendlela yokuhlakanipha.
Just look at the wisdom of the Lord answering not directly as he is asked but presenting this matter in wisdom.
Ngoba ngazi ukuthi mayebuza ukuthi bayingcosana abasindiswayo mhlambe mayethi bayingcosana abasindiswayo lo muntu uzothi akusho ukuthi akusizi lutho ngoba vele kanti kadeni kusho ukuthi bayingcosana abazongena ezulwini uma ngabe ethi baningi abayezulwini cishe unenye agenda kwakhona lapho ukuthi uzothi mayethi baningi mhlambe yena abone ngenye indlela uqaleke enye idebate.
So you may be asking, will only a few be saved if the Lord says yes to that? Well, then he will say, well, then I knew it, so to say. I will be excluded. There's no hope for me. And if he says no, well, then how wonderful. Well, let us continue with the agenda. Let us go to another topic. Maybe he wanted to leave it off at a tangent according to his own thinking and understanding.
Mhlambe kwakumbuzo womuntu lona ohluphekile ngempela kodwa uJesu akathandanga ukuthi amnyathele kubukeke ngathi ukubuza kwakhe kube kube kodwa nokho yena oqondo okungale oqondo okufihlakeleyo sibona isimanga sempendulo yakhe.
But possibly this man had an urgency. Perhaps he had a need to know, and that's why he asked the Lord, will only a few be saved? But the Lord answers, maybe not according to his way of thinking, because the Lord sees beyond that.
Mhlambe wabona ehlukanisa indlela ifundiso zeNkosi uJesu. Ebona indlela abantu abaphila ngayo ngokwasemhlabeni ebuka ukuthi makunje ubani ozofinyelela kulesi standard uJesu akasibekayo umuntu omele ukuthi asiphile mayezongena kulombuso kaNkulunkulu.
Maybe he had an understanding of what was spoken and he understood that if this is the criteria, if there is the truth about the kingdom of God, will there be many that will be saved?
Mhlambe umuloko kuyasifundisa ukuthi omunye ngabuza umbuzo kanti uqonda ukuqeda amandla nje abuza umbuzo ukuthi kulokhu wena oze ngakho ozotshela abantu ngakho uphelelwe ngamandla ubone ngathi akusizi lutho kanti nje bekumbuzo nje omuntu wasezweni engaqondeli ukuthi kwenzeke okuhle kunalokho kunyatheleke ivangeli lenkosi yethu uJesu Kristu.
It's possible also that some come in a way of their own cleverness, asking questions, so to say, robbing you of your own surety. They often may become just to diddle you, to confuse you, that you are not solid in the faith and you are not grounded anymore, wants to make you doubt.
Baningi abeza kube ngathi lukhulu abafuna ukubalwenzeke kanti banengqondo yabo kanti banento ethile yabo bafuna ukuchezukisa nawe osabambelele kulokho kuyikhona khona funa uphendule kabi ungena ehlathini labe ungaqondanga ungena khona.
And maybe people sometimes come with a good question and you think, wow, he has a good understanding of it all. In the meantime, he has ulterior motives. He is actually trying to corner you, trying to weaken your faith. And maybe in your answer, he gets right what his purpose was in it all, to weaken you.
Impendulo kaJesu lapha isimanga yoba ngeke ngasho ngaphambili akayange kutheni bangakanani abasindiswayo bangane noma baningi kodwa nakho anakho ngalo afuna ukubasizakale kulombuzo wakhe yena libele ubala.
So amazing the wisdom of Jesus. He does not enter into that question and is taken up by it. But he answers and brings another aspect to it and brings the depth to understand.
UJesu uthi lapha evesi lamashumi amabili nane, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke.
But what he answers, as we hear in verse 24, he says, strive to enter through the narrow gate, because many will try and will not be able to.
Phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane ngokuba ngithi abaningi, ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke.
Make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to.
Ubuzwe umuntu oyedwa ebuza lo mbuzo namanje singazi ukuthi ubeqondeni noma beqonde ukuthi amgige uJesu ngenkulumo yakhe.
He came, this man came with a question. The question we are not clear on whether it was a trap set for the Lord or not.
Kodwa uJesu mase phendula akaphenduli nje lo muntu manje usephendula iningi usephendula wena usephendula mina okungenzeka nami ngisenalo mbuzo wale ndoda.
And Jesus answers in a way, not only an answer to him, but to you, to me, to everyone, and which brings another aspect of salvation to it.
Akasho kule ndoda ukuthi phikelela wena ungena ngesango elincane, uthi phikelelane sonke siyabhangqwa manje, nansi indlela okuyona yona ukuphikelela ukuba siyofinyelela kuleli yasango elincane ungena ngalo.
So Jesus doesn't just answer a person, but it is addressed to all. Strive, make every effort to enter through the narrow gate. It is for you and me, for our salvation.
Yebo, ukubuza ukuthi bayingcosana baningi abasindiswayo kumele kuhluphe ngalendlela.
Yes, it is true. This question what he asked, will only a few be saved? And this is a question that really is also very relevant to each one of us.
Okumele kungikhathaze ukuthi inkosi uma bebancane abasindiswayo mina ke ngikuphi ngisohlangothini lwabasindiswayo noma ngisohlangothini lwabalahlwayo.
And that it is a question of self-examination, and that we say, Lord, will I make it? Will I be counted amongst those who are saved? Or will be counted amongst those who will perish?
Mhlobo wami, la ukhona kumele ukuthi uyihluphe zibuze lo mbuzo njengoba uthi uyakholwa sewuhamba ibanga elide ekukholweni ukuluphi uhlangothi olwalaba abasindiswayo noma nawo uqonda ukuthi uyiliphi ngokombuso kaNkulunkulu.
Christian, where you find yourself, this is a question that needs to trouble you to action. It needs to bear fruit in your life. Lord, will only a few be saved? And your Christianity, will it cause and will it lead you to be saved?
Ngitshele mhlobo wami ukuphi ngokomoya umephi nendawo ziqinile inyawo zakho la ume khona noma ziyanyakaza noma mhlaba umhlabathi omephe kwa uyanyakaza nazo seziyashela ingena emgodini umiphi nansi into okumele ihluphe isikhathaze enhlizweni zethu ngosindiso lwethu.
Christian, there we you are, there where you stand. The question is, where do you stand? Are your feet firm or are they shaky? Are they perhaps on a slippery ground? Is the earth maybe on which you stand very unsure, and maybe it quivers and causes you to slip? This is a question which we should urgently attend to. Where do I stand?
Kulesikhathi esikusona emhlabeni yonke, kule lockdown esifica sikuyona, ukuphi ubalelwa phi kwabasindisiweyo kwabasindiswayo nomusabalelo kwabalahlwayo na.
And even in this time of lockdown, Christian, where are you standing? Are you in the place that you will be saved? Or are you on slippery ground that lest you perish?
UJesu uthi phikelelani. Nanku umsebenzi ongowenu, nansi inkonzo ongeyenu, nansi inkonzo ongeyethu. Ukuphikelela ukungena kuleli sango ngoba kuzongena noma ubani.
And this is the answer Jesus brings you: strive, make every effort to enter into that narrow gate. This is the only hope for you of salvation.
Nanko umsebenzi nowakho, asiphikelele, angenwa kalula, awukwazi ukuhamba noma kanjani, awukwazi ukwenza noma kanjani. Phikelela, mawimisela ukuthi egcineni ngomsaka kaNkulunkulu. Utholakale ukuleli izulu uJesu azambachazela kahle ngalo balizwe.
This is our task. This is what we are entrusted with. It is to strive, strive to enter into the narrow gate. This is our portion. And whether where you are, how you are, this will be our task henceforth to enter through that narrow gate.
Noma siwi lockdown, noma singakwazi ukuhlangana, noma sihlangana nezinkinga la sikhona singakwazi ukuhlangana nabafundisi bethu, kodwa wena phikelela. Donsa, iniseka, inisa, bambelela, ungayidedeli, sinzima lesi sikhathi.
In any circumstance that you find yourself, maybe very problematic, maybe all alone, maybe no assistance by your pastors or your counselors, this is up to you to strive. It is an upward call. It is a heavenly calling. And you need to make sure that you are going to enter and are entering by that narrow gate.
Kumele ukuba siphikelele emthandazweni yethu. Siphikelele kulifundeni izwi lenkosi. Siphikelele kuthembekeni. Siphikelele ekholweni kwethu. Lesi sikhathi esinzima esilukhuni asingasuse enkosini. Siphelele ngamandla. Sifunyanwe sesilaba bangaphandle okuzothwa ngaphandle. Kukhona abathakathi, kukhona izinja, kukhona ifebe, kukhona abangakhonza uNkulunkulu, kukhona abazinake bona kunokunaka uNkulunkulu.
This is a time of striving, of making sure, striving for faithfulness, striving to be found in the faith, striving to be found in the Lord, not being an outcast like those outsiders. Outside are the dogs, the fornicators, the immoral, and the drunkards. This is a time where we need to strive and pray to be found faithful to the Lord.
Kumele ukuba sibonakale ukuyimisela kwethu. Kumele ukuba siphikelele kanye noJesu wethu ekumelaneni noSathane, ekumelaneni nesono empilweni yethu.
This is a time in which we need to strive to be found, to be with the Lord and in the Lord, not to be taken away, not to be enticed by Satan.
Umuntu mangabe ehlele ngizilutho, uyithole senza izinto engafanele.
If a person is idle, he finds himself busy with things that are wrong.
Ake ngikhulume nani labantu abasha.
Let me speak to you, youth. And especially to you, Christian youth.
Hey, kula ma cell phone enu, kula kule internet abaningi bayithola behooked bebanjiwe kulezi zinto mhlobo wami ngalesi sikhathi se lockdown bukusisa kahle ukuthi usahamba nenkosi noma usugitshela usathane empilweni yakho.
Young people, what are you busy with? Are you busy striving, or is this an idle time to you? Time where you can float around. Time where you can, it is an enjoyment of your lusts. Where you find yourself suddenly in the pit, whether it is the pit of the internet, or hooked on something, pornography, or sex, that you are entrenched in that. This is actually a time where we should strive to be faithful, to show our faithfulness to the Lord.
Esikhundleni sokuthi uyathandaza, esikhundleni sokuthi ubhizi nebhayibheli lakho, ubhizi ne-internet, ubhizi ney'thombe lezi engalungile, usichitha lapho isikhathi sakho, akumangalisi ukuthi ube njengokomoya.
This should be a time where you seek to communicate with the Lord, whether it is in prayer, whether it is in with your Bible. But instead, you maybe lose your time and you are not striving. You float around and you are taken up by wrong things, wrong evil pictures and the likes.
We have born abantu abancintisanayo, abantu abasemjahweni, indlela abagijima ngayo. Baqonda into eyodwa nje, ngifuna ukuba ngoqala enyozuza loyamhomelo. Uyababona abagijima kwi-Comrade Marathon, bayagijima benalokhu. Uma kungenzeka ngigijima eduze kasibanibani owaziwayo ukuthi yena uphuma la kulezi nombolo lezi eziseduzane, ngifuna ukubamba ipace yakhe, ngifuna ukuhamba ngendlela ukuba nami ngibalelwe kuleyo top 10, ngibalelwe kuleyo top 20. Usemgomeni, uyazi ukuthi ufunani ekuphileni, kodwa mawulibele nje ngokomoya ungekho la kufanele khona, hey, uzoyithola kuthiwa ungaphandle kombuso kaNkulunkulu.
Look at the athletes. Look at what exertion they go to. They have their mind set on the race. They are busy with their training, and they're not just training to be the last. They set their sights among the top 10 or the top 20. Just think of the Comrades Marathon. To exert yourself for that goal, for that prize. And if you don't exert yourself, if you are not in training, you will fall by the wayside. And so it is in your spiritual life. You will find yourself snatched up by other things and find yourself eventually outside of the kingdom.
Bengikhuluma nabantu abasha bemabelibala lezi zinto. Ungadabukisa kakhulu ukuthi bekhona abantu abadala, amadoda amadala, amaxhegu, alibele kulezi zinto nawo ebudaleni bawo. Into engamele nokuthi yakhulunywe nokukhulunywa kubantu abanjalo.
And how terrible, even if older men, mature men, you find them that they are busy with the internet, just being swept away by that. It is something disgraceful which shouldn't even be mentioned.
Kodwa phikelelani ungena ngaleli sango elincane. Kuyabiza ukuya ezulwini, lihle lona, kodwa kuzongena noma kanjani, kuzongena abaphikelele abashaya izinto indiva ngenxa yobukhulu bokumaza uKristu.
There's a striving involved. Strive to enter in the narrow gate. Heaven is not being gotten at no price. There is a cost involved. And you need to be in it. You need to be in this kingdom to attain to that.
Osemncintiswaneni ophikelelayo, onalomgomo phambi kwakhe, akahambi noma kanjani, uhamba ngokucophelela, uhamba ngokwesaba kona, uhamba ngokuthi Nkosi ngisize, ngingafunyanwa ngikulolu hlangothi lwabantu abazolahla, ngoba bakhona abazolahla.
Because there are those that are athletes. They are determined for something. They have their sights set on the goal. Because if you just flounder around, you will lose that. And there are those that will just fall by the wayside and not make it.
Isimanga sombuzo obuzwa lo muntu ochezula inkulumo kaJesu ukuba siqondise asibeke endaweni okumele ukuba sihluphekele.
This is an amazing question that has, so to say, slipped in while the Lord was talking about the kingdom. And this question should actually wake us up, should actually cause us to tremble.
UJesu kube ngathi mayemukela lo mbuzo, umfikise endikimbeni yendaba yakhe aze ngayo kulabantu, ake ngibaqondise ngibatsheleke manje, nansi indaba laphi ngakhona, phikelelani nina uma nizongena kulo mbuso, kungenwa ngesango elincane nje.
So this question comes to the Lord and it's as if he says, I will now reveal to the people what actually is the essence of this walk, how you need to enter in, and therefore this striving to enter through the narrow gate.
Angazi ukuthi la ukhona wenzani noma uyikhululekele nje wenza okuthandayo ukhuluma ngendlela othanda ngayo ucabanga ngendlela ocabanga ngayo ha umuntu osezonweni wenza noma yini noma kanjani.
Where do you find yourself? Are you just busy thinking about what you will, talking about you want, doing what you want at your own leisure? Oh, we are not talking about those, but those who are striving to enter in.
Abaningi einkulumeni abayikhulumayo, mawungathatha inkulumo abayikhulumayo, uzobona ukuthi umlilo nje, into nje amaphepha nje ongayilayitha ngomlilo kushe, akukho kumiyo, usuku nosuku mabevuka, bakhuluma imibhedo yodwa, bakhuluma izinto ezingakhiyo. Usemncintiswaneni uyaphikelela, uyesangweni elincane, makunjalo ngithi qha, awuyi lapho.
Some people, you just marvel the way in which they talk. They just talk things that, so to say, is just something burnt up by fire there and then. If you get up in the morning, you're busy talking about something which is just nonsense. And if you claim to be striving to enter into the narrow door, I say you are disqualified. Just because of your flippant, easy talk, you don't constrain yourself, but you speak of all sorts that is of no worth. Many will try to enter, but will fail. Let us proceed to the next question. Or the next verse, 25.
Sivulele uyakuphendula athi anginazi lapho nivela khona.
Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, please open the door for us. But he will answer, I do not know you or where you come from.
Nxa umnini indlu isukumile wavala umnyango.
Once the owner gets up and closes the door,
uzosukuma umnini indlu, uzosukuma umnini wesango lele lincinyane ongenwa ngalo.
Once the owner of the house closes the door, and the owner of the gate through which you need to enter in will stand up.
Niqale ukuma ngaphandle ngqongqothe emnyango nithi inkosi sivulele uyakuphendula athi anginazi lapho nivela khona.
You will stand outside pleading, sir, open the door for us, and he will answer, I do not know you or where you come from.
Kukhona abantu abashunyayezwayo indaba zevangeli, abanaki nakunaka, abezwa nokuthi kuthiwani, abanasikhathi salo.
There are those that maybe listen to the gospel, but they take no notice. They have no time for it. Are you this kind of person?
ababukela phansi nalabo abaletha indaba zevangeli abashumayela ekhaya kini abashumayela emgwaqweni ngakini abakulethela indaba ezimnandi ubabukela phansi awubanake awazi nokuthi bayini.
Are you part of those who maybe just despise? Go by unnoticed. You don't have any attention for those who preach the gospel, whether it be in your streets or in your homes or in your areas. You take no notice. You have no time for them.
We have a born abandababi. Abandababi, bacabanguti zindo, jemabe kamuga born imnyangi abafulegela, gonge abalungela.
You look maybe at the evil and you see how well it is going with them. All gates open to them and they just live it out. And maybe you can have the same attitude as them, saying, well, in any case, the doors will be open. I will be able to enter in as I have in the past in this
world.
And here we hear, they will say, sir, open the door for us, as if they have all the right that the door should be opened to them. Oh, these rights that we so cling to. Well, maybe in heaven there won't be any such rights.
Ungaba na wonke amalungelo lapha emhlabeni, kodwa yazi into eyodwa. Ezulwini kubusa ilungelo lika Jesu Christ indodana kaNkulunkulu.
You can have the rights of all this world on earth, but there is one man who rules and who has the say, and that is Jesus Christ.
Abantu bezwa wena balalela wena lokho osukushilo mhlamba ukusho ngoba wazi ukuthi vele unemali eningi ukhuluma ngizwakale uyanakwa ngenxa yemali yakho mhlamba ukhulumi ngoba noma unembono emihle nanani ulalelwa nje ngoba nakho kusonjwa imali yakho kodwa phambi kaNkulunkulu uzohlupheka nemadlana yakho.
And maybe you know that everyone will listen to you because people respect you of your position and of the money that you have. And you know, nobody can counter your talk. But no, in heaven there will be one to whom all belongs.
Uzosukuma umnikazi wendlu.
And the owner of the house will get up.
Lazi kahle hle lelo qiniso.
Know that truth.
Njengamanje iminyango yokusizakala ivulekile, ivulekele mina, ivulekele wena.
Here the doors of help are opened, wide open for you and for me.
Umnyango womusa, umnyango wensindiso, uvuleke ngokusobala icapha, ngena phakathi.
And the gate of grace, the door of salvation is wide open. Answer the call, enter in while it's time.
Usengangena lapho ubizwa kuthiwa ngena nawe noma ngabe unankinga enjani noma ngabe uhlupheke kanjani kuvulekiwe kuvulekile ngena kuvulekile usengangena usengawufumana umusa.
This invitation is to you, however burdened or lost or whatever your need is, here is the invitation. Come in. There is help and assistance abundantly.
Kodwa uzosukuma umnikazi womnyango awuvale ongaphandle abe ngaphandle ongaphakathi abe ngaphakathi.
But the owner of the house will get up and close the door. He who's inside is inside. He who's in the outside is outside.
Nansoki lockdown yangempela osazohlangana nayo esazohlangana nayo uma ngabe singathembekanga singaphikelelanga ungena ngaleli sango elincane.
This is a true lockdown that we will one day meet, which I and you will meet up with.
Insuka zo 58 noma 59 sikwi lockdown abaningi sikhathele manje sikhathele ukuhlala ndawonye sikhathele ungavakashelani. Sikhathele ukuba sibe le ndawo esikuyona. Mawusene ethuba lokuthi uhambe esitolo uyothenga usakwazi ukuthi ukwenze. Mhlobo wami, siyeza isikhathi lapho uzofisa ukwenza konke lokhu kuthiwe stop
ifali imnyango awukwazi ungena hayi nje ukuthi uzobudedelwa ngesinye isikhathi inguna phakade lonke ngaphandle komnyango obekumele ungene ngawo ithuba likuvumela.
And we are now 58 59 days in lockdown and many are tired of it and say, oh, I can't visit anyone. I'm all by myself. I'm tired of these people locked down around me. Well, you still have got the freedom of go to the shop to buy your essential groceries, etc. But once the owner of the house has locked the door, that will be for all eternity. There will be no point of return for you.
Lomnyango umusovuliwe uzovalwa ngempela. Leli thamsanqe senzelwe lona lizophela uma singathengisisi ithuba senze lokho okufanele okufuna uJesu ngempilo zethu uma sifuna ukuba kulombuso kaNkulunkulu Jesu akhuluma ngawo.
This time of mercy is still going to pass by. This is now the time when you have the need. Hurry for the open door. Get in. Strive to be able to attain into this kingdom.
Laba bazotholakala bengaphakathi kwaleli sango. UJesu uzosukuma bamukele athi nyabazi labayana. Bavele emhlabeni ekuhluphekeni osizini kodwa badela ukuphila kwabo ngenxa yevangeli badela injabulo zalomhlaba ngenxa yevangeli athi incekwenhle nethembekile ngene kuthokozeni kababa.
And those who will be inside once the Lord has shut the door, he will stand up and welcome those who have come out of great tribulation. Those who have suffered for his name's sake, and he will invite them and say to them, enter into the glories of the Father, because you forsook all the pleasures of this world and all that it had to offer.
Angazi nalapho nivela khona. Angazi nokuthi ngobani. Akabazi, akakwazi, akangazi na.
And to those who are outside, the words will ring, I don't know you, neither where you come from. Away from me, you evil doers. Does he know me? Does he know you?
Kuthiwa bazosukuma. Bethu uNkosi. Ingane sasinawe. Sasidla nawe, sasiphuza nawe, uzosukuma yenathi bahlobo bami, anginazi lapho nivela khona, anginazi nokuthi ngobani, ukuphikwa uJesu ngalendlela, isihogo seyihogo.
They will answer, but we ate with you and drank with you, and you taught in our streets. But if Jesus stands up and says, I do not know you. Who are you? Oh, that will be the most terrible and exclusive shut out and hell and damnation. Just think of Judas. He was with Jesus. Being trusted by him. Till the very last, at the end. He was with him right to the end. He sat at Jesus' table. And he even dunked his bread in the same dish as the Lord's. Those are the ones that will say, we ate with you, we drank with you, and you taught in our streets. Lord, we joined with you at the same table, in the same dish, we ate of the same bread. of those he will say, I do not know you, depart from me.
Zonke lezi ntshumayelo ayishumayela edalathi zangakini owawuziswa mhlobo wami sazokuhlupha unalombuzo angilalelanga ngani.
And all the teaching that you heard in your streets, they will still hound you, and these words will accompany them, I do not know you.
Ukhutshwe yini ekholweni mhlobo wami? Ukhutshwe nje ukuthi abakubingelelanga. Ukhutshwe nje ukuthi babingelela abanye bakushiya wena kwaqeda amandla. Mhlamba usenayo inhlanganyelo nabantwana bakaNkulunkulu. Wemhlobo wami ubala lolo. Uzosukuma uJesu athi mhlobo wami angikwazi. Awukwazi nokuveza izathu zokuthi inkosi abangibingelelanga, abangimemanga bedla. Uzothi uJesu ngaphandle, dedani kimi nina benzi bokubi, niye endaweni elungisela uSathane nengelosi zakhe.
You still stumble because of someone not greeting you. You still stumble because of the insignificant things that people don't do to you. Friend, what is that compared to these words which the Lord will utter one day? I do not know you. Depart from me into outer darkness.
Jesus uzoxosha ubalelwe kwabangaphandle ngenxa yani nje, ngenxa yesono, ngenxa yokungalaleli, ngenxa yokuyiqhenya ukuyiphakamisa, ngenxa yokuzazisa esikhundleni sokuyithoba.
Will you want Jesus to chase you away from his presence? Friend, what is it that causes that? Because of your sin, whether it's the sin of pride or self-recognition or failing to just bow and humble yourself and let the other's voice be triumphant. Friend, the cost is far too great compared to that sin that hounds you.
Sibuza umbuzo, yini ngiphile le mpilo engiyiphilayo? Yini ngibande kanje ngokomoya? Yini ngashisi? Yini ngabandi? Ngithole ngiphakathi nendawo. Sono sin lesesingene phakathi kwami noNkulunkulu na.
Ask yourself, what is it that hinders me? What keeps me from Jesus? What is the sin that so encompasses me that I cannot break loose and come out into his kingdom and enter into his door?
UJesu yosukuma athi mhlobo wami, ingakho ngayomnqamlezweni, ingakho ngabethelwa, ingakho ngafa, ngiqonde ukuba kusinde wena. Yini enye okwakusamela ukuba yenziwe eyakuthiya ukuba ungangeni ngaloya mnyango omncane na?
Jesus will stand up and say, friend, that's why I gave my life, that's why I was crucified, that's why I died and rose again. I gave my last for you. What is it that keeps you from Jesus' saving grace?
Matthew 7:21. Akusibobonke abathi inkosi inkosi abazongena embusweni kaNkulunkulu.
Matthew 7:21. It is not all who say Lord, Lord that will enter into the kingdom of God.
UJesu yabazi abangabakhe.
Jesus knows his own.
Uyabazi nalabo abazothi inkosi inkosi athi kodwa ngaphandle kumnyango.
And he even knows those who will say Lord, Lord, where you will have to say, depart from me.
Ngoba owazi nokuthi ngiyinkosi yakho kodwa ngani ukuba ungawagcini wenze amazwi ami na?
Because you knew that I was your Lord, but you failed to keep my command, my words.
Ikhizwi lenkosi ukuthi wena ohlanzekile, wena ongcwele, ngcwelise njalo, kodwa wena omubi, qhubeke bubini bakho.
And the word of the Lord says, you are holy, be holy still, but you are evil, continue in your evil and filth.
Wena bhizi wenza okuhle, bambelela namathela kokuhle, phikelela yaphambili ungaxegisi.
You who do the good, cling on to it, continue in it, don't slacken.
Bambelele evangelini, bambelele enkosini.
Hold on to the gospel, cling to the Lord.
Awuzwa yini izwi lenkosi lithi abokuqala bayoba ngabokugcina.
Don't you hear the word of the Lord? The first will be last.
Abokugcina bayoba ngabokuqala.
The last will be first.
Oh, kulodwa ithini esibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, asihlonisise sisahamba endleleni noma sisahamba phakathi ehlathini manje.
Let us as children of God examine ourselves. Are we still on track or do we find ourselves in the midst of a forest?
Waqala kahle. Wahamba kahle, wabambelela kahle. Uphi namhlanje?
You started off so well. You clung to so well. You strove. Where are you today?
Wayiphilele inkosi yonke leminyaka, wakwenza ukuthanda uNkulunkulu. Yini manje uyithole ukuleli hlathi olimnyama okulona na uJesu afela uJesu wasebenza ongaka onqamlezweni na.
You started off so well and were a joy to the brothers, but now you find yourself in the bush, lost. What has taken you off the track?
Walahleka egcineni, wayilahle egcineni. Udonswe yini? Yini lena ekhiphile endleleni kaNkuluNkulu na?
That you at the end went off the way. What has enticed you? What has drawn you like a magnet away from that which you knew was so true?
Ukhohlise ngani uSathane kodwa? Ufake dakalo emehlweni akho wena obuphethe imfihlakalo kaNkuluNkulu buka indawo kuyona buka isimo isona namhlanje kungeneni kwangenani kuwena usitshele.
How has the devil enticed you? What came in? What infiltrated your life? Your life that had been redeemed by Jesus and his gospel. What has come in that you have veered off?
Imnyaka ngemnyaka, isikhathi ngesikhathi, uhamba endleleni, uphikelela, kodwa namhlanje emgodini phansi, yini lena ekhohlisile? Omunye mhlawumbe ukhohlisa obukhulu, kwamkhipha endleleni obukhulu, ulahlekelwa izulu ngenxa yobukhulu, mhlobo wami.
What has taken you off these years of labor and striving, and time again you have proved yourself true to the gospel? But what has enticed you? Have you become great in your own eyes? Has greatness filled, overflowed, and filled you to such an extent that you have lost your life?
Verse 29. Baya kufika bevele eMpumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naseningizimu bahlala ekudleni embusweni kaNkuluNkulu.
People will come from the east and the west, the north and south, and will take their places at the feast in the kingdom of God.
Khona babhezi balikhahlela balibukela phansi ivangeli bakhuluma lokhu nalokhuya kodwa kwisimanga ukuzwa. Bayoqhamuka yona yonke lemhlaba kuona wonke lamazwe empumalanga entshonalanga enyakatho eningizimu bahlala etafuleni noAbrahama noIsaka noJakobe embusweni kaNkuluNkulu.
There are those that constantly resist, there are those that constantly despise the gospel, but yet there are those that will come from the east and the west. And they will be the ones that will sit at the tables.
Kukunikeza ithemba ukuthi ezizweni zonke likhona ivangeli emhlabeni wonke njengoba uNkulunkulu washo leli ivangeli lizohamba ligimbicela umhlaba wonke ezizweni zonke bakhona bangabantwana bakaNkulunkulu.
What a hope is this within us that the Lord has got those faithful ones scattered across all nations. As he said, this gospel will go to the uttermost parts of the world to every nation, and they will be the ones that will come and feast in the kingdom of God. But how frightful is, even though they will come from the east and the west, from all languages and nations, north and south, and will sit at the tables, feast in the kingdom, but the children of the kingdom will be cast out. This humbles a man. It brings you to humility and to crying out to God, "Oh God, keep me faithful, keep me humble, that I will be true right to the end." That you remember this person's place in the inside where he sat. You can still see his position where he was. But of him and of us should be said, "Outside, depart from me. Outside, is there a worse hell than that? That cry should reach your ears. Depart from me."
Lapho uJesu ezosho ukuthi nansi indawo yakho. Nasi isihlalo sakho. Nali igumbi lakho ulungiselwe lona. Kodwa manje ulahlekelwe lona.
If Jesus will say, "This was actually your place. This was your realm that was prepared for you. All this had been waiting for you."
Negama lakho lalibhaliwe kule ncwadi yokuphila. Kodwa kalokhu lurashiwe manje. Awusabalelwa lapha. Sizozwana bazalwane. Enkuzwe enhlizweni. Kweqhumisa inhliziyo yami. Ukuphikwa. Hathi uJesu angikwazi. Ukuthi kwami woshumayela Nkosi ngakithi. Ngalizwe izwi lakho kusangisizana. Angikwazi. Nalapho vela khona.
And that even Jesus will say, "Even your name was written in the book of life, but had to be erased." What will you feel? What will it help then to say, "But Lord, it was you who were preaching in our streets. It was you with whom we were conversing." What will it feel like? And brethren, I can't tell you the pain that I feel within. If that should be the case with anyone amongst us.
Bekani bakhona bokugcina abayoba ngabokuqala. Bakhona bokuqala abayoba ngabokugcina.
Indeed, there are those who are last who will be first, and first who will be last.
Kukhona abanye abaye bayiduduze bethi, "Hayi, kolunga ekugcineni mina angizongiyeke ngidla impilo yami, angiyeke ngenze engikuthandayo, ngobuye ekugcineni. Wemhlobo wami uyokufisa ukuthi ubuyele enkosini, ikhona okuzokubalekela kakhulu lokho."
Some say, "No, just allow me to live my life. I'll turn at the end of my life. I will come back to God at the end." Friend, maybe those words are the ones that will serve as your condemnation.
Ebengicela ngakho nje ukuthi hawu uNkulunkulu akasize siphenduke sibuyele endleleni. Awuvuma izono zakho lezi ezihlukanise noJesu, lezi ezenza ukuthi uJesu athi dead akimenzi okubi.
hamba uye kule ndawo oyilungisela usathane nengelosi zakhe awu ukhala nokugedla kwamazinyo sekuyona ndawo yethu uNkulunkulu akasihawukele uNkulunkulu akasize singayeli kulo mgodi ongenamkhawulo.
May God help us that we can repent from those sins that have caused you to err. Those sins that are the cause of you being outside. Turn from them. Why should you wait for an eternal damnation, eternally cast out? Turn today.
Ithuba lakho leli. Ithuba elimnandi. Ongasho namanje, Nkosi, ngiyasuka lapha la ngikhona kuleli hlathi. Ngiza kuJesu.
This is your opportunity. Come to the Lord and say, Lord, I am now turning back. This is my opportunity.
Dear friend, are you going to allow the truth to judge you today?
Mhlobo wami, uzovumela ukuba iqiniso kube yilona eliwahlulela wena namhlanje.
The Lord Jesus said, if you shall know me, you shall know the truth, and the truth shall set you free.
UJesu uthi mangabe ungazi mina, bene ulazi ngeqiniso, ngoba neqiniso lona eliyakunikhulula.
Are you going to allow the truth of God's word to judge you today?
Ngabe wena uzolamukela yini iqiniso lenkosi yethu Jesu ukuba kube yilona elikwahlulelayo namhlanje?
Allow God to judge you and to find you guilty.
Vumela uNkulunkulu akwahlulele akuthole wena unecala.
Because then you can run to Christ for salvation and forgiveness.
Khona ungagijimela kuKristu uthole ukuthethelelwa ukuthola futhi ukuhlanzwa.
Even if this message has hurt.
Noma ngabe lenkosi nomhlambe uke wayizwe noma mhlambe ibilimaza ngandlathile.
Yes, the truth hurts.
Yebo iqiniso liyalimaza.
But the truth sets us free.
Kodwa iqiniso lona lisikhululayo.
Or have you been sitting here finding excuses for yourself?
Noma mhlamba uhleli wena ubona nje izinto oyithethelela ngazo ukuthi hayi ngikwenze lokhu ngenxa lesizathu.
In your mind, in your heart, maneuvering yourself out of the guilty seat.
Enhlizweni yakho empilweni yakho uzama njalo ukuba uyisuse kulesi sihlalo sakho sokona sezono zakho.
I remember when I was a child, when I looked at the trains.
Ngikhumbula ngise umntwana ngisemncane ngibuka itimela.
When you were at the railway station.
Uma ubuka lapha lakhamba emzileni yetimela.
And a train would coming from Joburg.
Isitimela siyoqhamuka sivela ngaseGoli.
And it must for instance go to Empangeni.
Mhlambe siyadlula siyeshayela Empangeni.
You sat at the railway station and saw how they maneuvered the train from one track with a big locomotive from one track onto another track.
Uyabona mawuhleli lapha emzileni yetimela indlela abanyakazisa ngazi itimela bethatha lesi besibeka lapha besisa kuleli yakhanda okuyisona zoduza lesi sitimela indlela okwenzeka ngayo.
This is what some people do when they listen to the truth.
Ilokho abantu abakwenzayo uma bebhizi belalela amaqiniso.
They find themselves in the guilty spot.
Bayithola ngabantu abahlulekile.
But they maneuver themselves out of it as they listen to the message. And at the end of the message, they declare themselves innocent.
Bayithola belapho begwaja becabanga ukuthi kodwa lento ngihlabile lento ngithintile noma bekuzwa lokho bese bebeba nokuyithethelela kodwa hayi empeleni mina noma kuthiwa ngonile nje kodwa empeleni mina nginacala.
And they don't realize that they've closed the door to heaven for themselves.
Kodwa ababoni ukuthi ngale yondlela bazivalela isicapha esizobangenisa ezulwini.
Because Christ came to save sinners.
Ngoba uJesu weza ukuzosindisa izoni.
Christ came for those who have seen their sins and who come to him and say, Lord, be merciful to me, a sinner. I've sinned.
UJesu zekulaba bayibonayo bezona bathi inkosi ngiza kuwena ngiyabona ukuthi ngiza kuwe nje imini soni.
Allow the truth of God to judge you today.
Vumela iqiniso likaNkulunkulu likwahlulele namhlanje.
Don't run away from
it. Musukubaleka.
Don't find excuses.
Musukuyithethelela.
Let us pray.
Asikhulele.
Thank you, Lord, for your word.
Siyabonga Nkosi ngezwi lakho.
Your fire that we've experienced in our midst this morning.
Umlilo wakho Nkosi esizwele wona Nkosi kuseni nje.
We don't want to escape, Lord.
Asithandi Nkosi ukuphunyuka.
We don't want to run away.
Asithandi Nkosi ukubaleka.
We don't want to lose the opportunity to be part of your kingdom.
Asithandi Nkosi ukulahla ithuba lokuba sibalelwe Nkosi kulabo kuthiwa bangabantwana bakho.
Help us to allow your word to speak to us this morning.
Sisize Nkosi ukuvumela izwi lakho ukuba likhulume nathi kule nkonzo.
And not speak to us only, but to move us, to get us going.
Hayi nje Nkosi ukuba likhulume nathi, kodwa Nkosi lisinyakazise ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili.
To move us into repentance.
Lisinyakazise Nkosi ukuba siye la kumele siphenduke khona sibuyele kuwena.
Heavenly Father, we don't ask this in our own name.
Nkosi, asiceli lokhu babo sezulwini ngegama lethu.
But we come to thee in the name of our Savior.
Kodwa siza kuwe Nkosi egameni lomsindi nomhlengi wethu.
Our Lord Jesus Christ.
UJesu Kristu iNkosi yethu.
Amen.
Amen.